it's your boy Icon Bundy Center.
This B-side boss.
Exclusive from hotvibes.cr.
Inchi kele papondi kuna ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo, wachitashan ebayoyo ati twalai kalashan. Kale kale na dipona na mukalale. Wetata na obola nenjiri. Bena medibadi to mama hookups. Inchi tefi bayashimia phone. Ha, yeah. Bayashimia phone. Yeah. Bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Na washa pok mutumi na kade 195.
Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Biggie mana kontole nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Chikonko achani. Nde mfupa mkoshi na kalimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kuru. Yiziro tuso wapanga bujuma. Kishile na kape forward. Tubilu na ifika party five zale sort. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwaya paife ya pangu mamoto.
Bayashimia phone. Bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Deti wishi venga ni biwi leni no kuna mwini biki.
Bayashimia phone. Yeah. Bayashimia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala pepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black iris kiambiko. Ini pia. Yeah. Bayashimia phone. Bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Let's go. Smart stays on king. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nila jizeo kunsalu wa mpala. Yobali kema suta panshila mana. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kuisa. Jewe la tukuli underscore. Jinti umefuwa ni fiat sticker. Oh my god.
No response from the requested number.
Bayashimia phone. Bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Rock Jesus.
Bayashimia phone.
Na nemwine nda chetekela sana. Hidingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipopa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobulendo ninchetekela ndemu sanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chikushe bale za telo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Bayashimia phone. Bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Mr. La D Washepre.
Bayashimia phone. Young Alf Alani.
Exclusive from hotvibes.cr.